hangne sabe mine naletingi ngatingi naba lengito mine bilwanya nyatandas doveli mbenfulo angingeni mine yala bandfula bangchela kutsi ngengfike kuphi nyatandas doveli mbenfulo Tata when I'm tati Tata gonge mine ngishiye ngedwa Ndawuthandaza Dovele imphendvulo Mine, mine
Ndawuthandaza
Thandaza
Ndawuthandaza
Tinyembe titamu tiwe phansi
madaza
Itovele imphendvulo Mine, mine Nyathandaza iveli mbethu Angingeni mine yala bantu abangitshela kutsi Ngengifike itoveli mbethu Noma wena ungathatha wena mthathi Thatha konke mina ungishiye ngedwa Ndawuthandaza ivele ivele ivele
Ndawuthandaza
uthayithoza
Ndawuthandaza
uthayithoza
uthayithoza I will get the
thayifumana
From the Lord,
oh, oh.
I will get the answer.
Yes, I know.